xogeeye arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in si rasmiya loo soo afjaray joogistii maraykanka ee dalka afghanistan oo 20 sano qaadatay. haatan waxaad kusoo dhawaataan warbixin ay arrintaasi ka qortay idaacadda v o a oon anigu idiin soo jeediyo. dayuuradihii ugu dambeeyey ee maraykanka ayaa gegida dayuuradaha magaalada kabul ka duulay 1 daqiiqo ka hor saqdii dhexe habeenkii xalay ahaa xilliga kabul. tallaabadan ayaa imanaysa xitaa iyadoo aqal kacad iyo wasaaradda gaashaandhig ee maraykankuba ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan inay kaalin ka geystaan in ilaa iyo marka ugu dambaysa ay magaalada kabul ka daadgureeyaan dadka maraykanka ah iyo kuwa reer afghanistan ee khatarta geli kara. major general william taylor oo ah ku-xigeenka howlgalka gobolka ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan inay daadgureeyaan dadka weli kabul jooga ilaa iyo marka ugu dambaysa. aqalkacdii wasaaradda gaashaandhigga ayaa xilli hore oo isniintii shalay ahayd sheegay in tiro guud oo ah 116,700 oo qof la daadgureeyey ilaa markii taalibaan ay dalka qabsatay horaantii bishan ogost. dadkaas la daadgureeyey ayaa waxaa ku jiray ilaa iyo 1,200 oo qof oo axaddii daraad iyo isniintii shalay la saaray 26 dayuuradood oo kuwa milatariga maraykanku leeyahay ah iyo 2 kuwa dalalka isbahaysigu ay leeyihiin ah. afhayeenka aqalkacad jen zaki ayaa warfidyaanka u sheegtay isniintii shalay in ilaa 6,000 oo maraykan ayaa afghanistan ka soo baxeen ilaa xilligii daadgurantu ay bilaabatay, hase yeeshee ay jirto tiro yar oo aan weli ka soo baxeen. zaki ayaa diiday wararka sheegaya inay joogsatay daadguraintii dadka reer afghanistan ee maraykanka la shaqaynayay, gaar ahaan kuwii codsaday dalkugalka gaarka ah ee muhaajiriinta. kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee khamiistii kaasoo uu sheegtay ururka isis ee gobolka khorasan, weerarkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 196 reer afghanistan ah iyo 13 ciidanka maraykanka ah. aqalkacad iyo pentagon oo labaduba daadguraintan daqiiqadaha ugu dambeeya ku sheegay mid khatar badan oo jilicsan ayaa waxaa hadalkooda xoojiyey gantaal xalay lagu weeraray gegida dayuuradaha ee magaalada kabul, kaasoo ururka is khorasan uu sheegtay. saraakiisha gaashaandhigga ayaa sheegay in ilaa iyo 5 gantaal gegida dayuuradaha lagu weeraray. mid ka mid a ayaa gegida kusoo dhacay, hase yeeshee aan wax khasaaraa geysan. 3 ayaa gegida garab maray, halka ka shanaadna uu hanaanka difaaca ee maraykanku hawada ku burburiyey, sida saraakiisha difaaca laga soo xigtay. dhinaca kale, maraykanka ayaa dhaleeceyn xoog badan la kulmaya marka laga hadlayo sida uga jawaabay weerarada ururka is uga imanayey. waxyaabaha lagu dhaleeceeyey waxaa ka mid ah weerar dhinaca dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo xaddii uu maraykanku kabul ku qaaday. saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in duqaynta lagu dilay dagaalyahanno ka tirsan is khorasan, kuwaasoo baabuur ku gurayay walxaha qarxa oo ay doonayeen inay gegida dayuuradaha ku weeraraan. hase yeeshee wararka laga helay warbaahinta sida wargeyska the new york times ayaa sheegaya in duqayntii amaba qaraxyadii ka dhashay ay dileen ilaa iyo 9 shicib ah oo ay caruurina ku jirto. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee associated press ayaa qortay in dagaalyahaniinta taalibaan ay daawanayeen dayuuradihii ugu dambeeyey ee maraykanku hawada kusii libdhaya, kadibna ay rasaastoodii samada u rideen iyagoo u dabaaldegaya guusha dagaal ay 20 sano ku jireen, kaasoo keenay in milatariga dunida ugu awoodda badani uu ka baxo mid ka mid a dalalka caalamka ugu saboolsan.